Nikutane nawe, nikutane na wewe. Unipe japo kiduchu, kiduchu. Unipe japo kirogo. Unipe japo kiduchu, kiduchu. Unipe japo kirogo. Ema, nipe, nipe, nipe tu, nipe, nipe. Nipe, nipe tu, nipe, 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 nipe tu, nipe. Ah, chama uo.